ngikho right. Boy, yabona life in angeke sibuye noma ngathi sijike evarini. Le ndaba ingiphatha blind, ngcono ngikhiphe le mic-ini. Ozongizonda feel like kunanext, anginayinkinga. Ish, angazi ngiqalephi, ngiqale ngani. Feeling ngithanda ukuxolisa blind kwezami ingane. Yazini, maningi ama-side weduri. Nami ngicela ukubeke lami, cause nokuthula ngisakhona. Esad, ish, lo mthwalo uyangisinda. The only time ngishaya ismile is when ngiphethe ibhiya. Bathi nginolaka mhlamala ngakhala bafowethu. Ngisaba nokubasuba njalo ngibulawa mangikwebeni. Ish, ngathi ngizoze ngibhore ngifila kanje. Enhle giyazina ngisakhona ukuphila kanje. Yiko ngithatha ipen ngabhala le track. Themba mina wekhama ngangikhiphe ivara nama-facts.
Yobe, mabange bangwathondo. Makazalanga kwawala amathumbo. Uthi kwawala amathumbo. Yobe, mabange bangwathondo. Makazalanga kwawala amathumbo. Uthi kwawala amathumbo. Papa was a rolling stone. Ngikhulile ngafana naye shuthi khona into. Papa was a rolling stone. Ngikhulile ngafana naye shuthi khona into.
Boy, cela ukuringa nawe sikhohlwe ngabanye. Ngifisa ukubona umdala ngithole i-chance yokuxoxa nawe. Fede ngiyazi kunyezeka bakufida amanga ngami. Esha ngikho eduze kwakho but ngiyakuthanda na. Thombe zakho ngizibona ku-social media ntwana yami. Kuthi ngikhale esami bafit le ntwana efana nami. Ejardini abakutafe ndedade ngayingichazi. Ngizibizela amabhadi ngokuflathelela migazi. Sometimes kuyabheda ukuba umuntu omnyama. Maunganamali ungabhori ingcosi yakho ingakubonanga. Ngoba uhlawulanga mathabheka uzenzanga. Isimo somnotha sikuvumele mdakaba. U-West mafana nami uyi-artist ecaviwayo. Kuba ngathi unemali eningi kungenayo. Ngikolota big time mntwana sturnas. And ngizovuka so ngizokwenzela yonke into oyifunayo.
Yobe, umabange bangwathondo. Makazalanga kwawala amathumbo. Uthi kwawala amathumbo. Yobe, umabange bangwathondo. Makazalanga kwawala amathumbo. Uthi kwawala amathumbo. Papa was a rolling stone. Ngikhulile ngafana naye shuthi khona into. Papa was a rolling stone. Ngikhulile ngafana naye shuthi khona into.
Ish, yabona lena ngikhona ukwizima. And ngihleli kabi enhlizweni angikhona ukwiringa. Isifuba siyami siyashisa ngicela ukuyikhipha. Maybe after ukuringa lento kangakhona nogihle. Ish, ngicela ungixolele baby girl. Uyingilosi yami ngiyakuthanda my angel. Isifiso sami baby girl azange sifezeke. Bengithandaza nasebusuku ngishisa ikhandlela. Ngaloko bengikhuluma nawe from a distance. Mangithandaza bengicela umdala ukuthi akuvikele. Mina nomamakho besingazwani at all. Mara saxolelana for ukuthi wena ubest draw. Why mina enhleko wayenjalo zingibhedela. Ngiblame abantu abathakatho rabo doctor esibhedlela. Umphefumulo uphume ngingakasibambi isandla sami. Ulale ngoxolo rest in peace isandla sami.
Yobe, umabhanxe bangwathondo. Makazalanga kwawala amathumbo. Uthi kwawala amathumbo. Yobe, umabhanxe bangwathondo. Makazalanga kwawala amathumbo. Uthi kwawala amathumbo. Papa was a rolling stone. Ngikhulile ngafana naye shuthi khona into. Papa was a rolling stone. Ngikhulile ngafana naye shuthi khona into.